Yeah. May. Man, I feel like this one's coming straight from my heart, you know. I got my brain on this one. Two lives. You know I got you, right? Yeah. It's J Cash. You know what it is when you hear that.
We call.
Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana. 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 Kaswili ki mara papa wana vana. Mugemu ndine ngote za choka na imbwi. Swagi mauti kalazi monga cheni lumvi. Inyami babe monga blue movie. Swagi bambe sampepo wafunako juzi. Mwendo seka I was broke, now you meet me by the mall. At Kaswili you my bro, imwe soon you go bro. Mwasaina jiru na riko. Ndarama sis konka. Ndalama sis konka. Ndalama sis konka. Ndalama sis konka. Ndalama nkuzi konka. Ndalama sis konka. Ndalama sis konka. Ikakosa nkuzi pompa. Kongola, I'm coming for what's mine. It's a kupiteni punchline. Who says kuwanchila? Two chains on one neck. Flying fish in some bam deke. Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana. 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 Mara papa wana vana.
Atrapu mochiteo. Ziko lambo bewa.
Ziko langa lambo bewa.
Umoyo wakakana taxi na yo ipapana. Zimi yako na biti ni wapase akapela. Oke nzaba pasa biti ikapela. Muna kwa tiseo talipela. Tenzo bwela pole polo tamangela. Tiku fika wambu piva. Meja ndani lula ni wafana mumedula. Nikonda vantu wati mwela noti wati kwela. Sililo peta yamba tenzo tamba tawa. Every hour paka akasuwa kao. Apa manje vintu vambu nkala moshi. Ngati nikuziwa uza mvela moshi. Maka maka ngati nawe unga bushe. Sunga nkama noti uwa uje. Neo bia wala koma pepe. Ngati ni magelo ni mazwengi.
Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana. Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana. Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana. Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana.
Yeah, I'm from the era of the days. Don't spend ends away ni. Pene liriki my rapper Renzo lemba na penny. Renzo using a brainy. Recall it any penny team. Bevariali no tea. We popping champagne. Ili messed up I. All these rappers talking shit like who's the best rapper. Benan man vela vo vile kind. Say bye bye. Tetinde unfat fi rapper ule claim I'll fly. It's a shame my guy. It's a pity na blow ela muli era ya new. Don't for no vocal. Lukwimi nina neba na yu. Twimba tipa wana kashinga tede la ru. Ndafulu kama song title atikatenge kanyu. Kwenze wene pack paja upa kuli migos. Wadabinga tenzo nyanga nyisa chabe mikos. Pull up your socks, rapata waona uleta. Watch Steph chita wana kashi we mwaume.
Apa bonzi ni machapa mara papa wana vana. 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 Mara papa wana vana.